Ravasco, mimi na
umenipa raha, furaha tele, ndo maana mimi leo naimba. Umenipa raha, furaha tele, ndo maana mimi leo naimba. Nitaimba, nitacheza, nitaruka, oh yes, kwako we Yesu. Nitaimba, nitacheza, nitaruka, kwako we Yesu. Nitaimba, nitacheza, nitaruka, kwako we Yesu. Nitaimba, nitacheza, nitaruka, kwako we Yesu.
Nitaimba, nitacheza, kwake Yesu salama ye.
Umenipa raha,
sauti tamu,
sauti tamu,
mikono yote, miguu pia, rafiki pia,
rafiki mwema wewe.
Wote waimba, wakicheza,
wakitingisha,
tingisha mbele,
tingisha nyuma,
tingisha kati,
tuimbe zote.
Nitaimba, nitacheza, nitaruka, kwako we Yesu. Nitaimba, nitacheza, nitaruka, kwako we Yesu. Niseme vipi,
niseme vipi,
niimbe vipi,
umekuwa mwema,
niruke juu,
niruka vipi,
dari na shika,
hey, yeah, yeah, yeah.
Niseme vipi,
hey, hey, hey.
Niimbe vipi,
hey, hey, hey.
Dari na shika, niseme vipi, ni dansi
vipi,
nicheze vipi, Yesu yu wangu. Niseme vipi, ni dansi vipi, nicheze vipi, Yesu yu wangu.
Na 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 Ravasco, niseme vipi mimi,
ndanzi vipi mimi.
Nitaimba, nitacheza, nitaruka, kwako we Yesu. Nitaimba, nitacheza, nitaruka, kwako we Yesu. Nitaimba, nitacheza, nitaruka, kwako we Yesu. Nitaimba,
nitaimba,
nitacheza, nitaruka, kwako we Yesu.
Ravasco, mimi naimba.